Ngebula sawa busawa kutuka kuluna kuluwa bajulizi, abafirire dini wano mugwanga, aba Uganda Christian University, ngabibatake sibe mikole jomu waka kuna kuludaroba kristayo, aba itidua kuludaroba kristayo, bala budde, aba kiliza ta itidua mkusaba ukwenja uro kutege kudwe na chianja na mugongo, njitebeta antaro kulinye kubanga abibyo kweri nda, tebagenda kubakiriza. Sentebe wente kateka ze mikolo jomu waka guno kuludaluo abajulizi abakristayo na mugongo na chianja. Edavu na njizwa kubie nsuma mu Uganda Christian University mukono Reverend Kanoni Professor John Chitayimba Mulindwa. Asinzi demurukunga nuraba na maulire walutu dencha ya lero kujisi yu emukono. Na agama ntinga bayambi wakabe vio bulamu na vio kweri nda. Bagenda kugobirire ente kateka zona ezo kweziza okusasa nye chiradecha Ebola.
Twagala okukakasa era okubakakasa nti omwaka guno tewali kulamaga era enkya tosalawo n'ogamba nti olamaze ogenda Namugongo nedda era tetulina gwe tuyise kujja Namugongo era bwona obuzengozenga oyagadde olamage poliisi n'abakuumaddembe bagenda kubeera wabweru ne munda era bajja kukwata bakuwerekereko oddeyo n'olwekyo tojja naye sigala ku mukutu owulire obubaka bwaki bishopu ng'abuulira olunaku olw'enkya. Twagala tukulenga tukolagana ne government tukulenga bibatu gambye ati mba muli eje muli munazenga loza mwe bwe mba tumanyo okunyenye ngalo nokola kyekyo bibiveko.
Reverend Kanoni Professor John Chitayimba era ategezezza nti ekifo abakkiriza babadde basena amazzi ag'omu kisena mugongo nakyo kigaddwa okutuusanga ennaku z'omwezi ttaano omwezi guno wamu n'okukendeeza ku muwendo ogw'abayimbi era mu nteekateeka za kwewala kusaasaana kw'Ebola.
Twagala okubategeeza bassebo ne banyabo wali e Namugongo okuva ku Mmande ekifo ekyo kisibiddwa era tokkirizibwa kugendayo era kigenda kusigala nga kiggale mpaka ng'ennaku z'omwezi ttaano nga tokkirizibwa kugenda Namugongo. Waliwo baganda baffe ababadde bajja e Namugongo nga bazze okufuna ku mazzi. Twagala okubategeeza nti omwaka guno oluzzi n'amazzi lugaliddwa. Kwaya yaffe gye twali tutegese kwaya y'abantu lukaaga katutegese abayimbi baffe okuva ku Uganda Christian University katutegese abayimbi baffe okuva ku kampasi zaffe zetulina Arua zetulina Kabale zetulina Mbale zetulina Kagando naye olw'ebiragiro bya gavumenti abantu bonna ababadde bava mu regional colleges bo tebagenda kujja naye tusaze kwaya okuva ku namba lukaaga ne tubafuula abantu 30 bokka naye nga 30 bano tubajje mu bifo bisatu kubanga ne kwaya tubadde tujja kwaya zonna.
Okusaba kw'olunaku olw'enkya ku kigo eky'abajuliza abakristaayo na chianja Namugongo kugenda kukulemberwa mu ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda His Grace the Most Reverend Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu ng'ono gye buvuddeko yategeeza abakristaayo abatagenda kufuna mukisa gujja Namugongo nti baddembe okukunganira mu masinzizo gaabwe ne bajjukira abajulizi nga basinzira eyo.
Kubanga olunaku luno lwakusaba wonna olunaku luno lwatongozebwa lwabajulizi public holiday ekkanisa zonzikule bulijjo era zigende mu maaso ng'okusaba naye nga mugoberera enkola eyalambikiddwa basawo okulaba nti okunaaba mu ngalo abakozesebwa okunaaba webiri sanitayiza weziri n'abantu okwewa mabanga agamala olwekyo okusaba kwo tebakugaddewo abantu bagere mu maaso mu kanisa zaffe olwo okusaba ekyamazi okwo tebakuggalangawo olunaku olwa June 3 ekkanisa abantu abenga basobola okusaba olunaku olwo.
Yaliko sen